tukisika vijana ya miaka chache, ni nani dunia gani itatusaidia baadaye?
KPR bas ameuawa, bunduki imechukuliwa, instead of them to follow that gun, they are coming to beat us here. Exactly. It's like, toa bunduki, toa bunduki, toa bunduki. These were some of ours. They used to kubela kuni. So, hiyo basi kuni imewaamusa for long. For the last 10 to 15 good years, akibeba kuni ndio familia yake ikule. Sasa basi KDF takuja amguse tu hivi, na mambo na kuni. Anasema toa bunduki. Where is the gun? Na bunduki basi imeua pale askari ya KPR basi hawajafuata bunduki imeenda.
Magari ya kifita yaliyoletwa katika tarafa hii ya Kainuk ni ya kutembea. Ni magari ya starehe. Haina kazi ya kusaidia Mturkana na mwananchi ya Kenya. Ninaomba kuomba kama kiongozi mama, Bwana Murkomen, kuja chukua askari yako. Kuja chukua askari yako, tukufe bila usaidizi ya askari yako. Kwa sababu tumechoka kuwawa.
Wakati ule mlipeana order ya kusema hii area ni disturbed and dangerous, mulisema you will flush out bandits. Now, we are not seeing that being affected. Hawa wametengeneza kijiji karibu na shule, na hatujaona wakiwa flushed out. Kwa siku chache tunaomba kwamba serikali itoe makucha, serikali itoe macho, ili waweze kuflush bandits ambao wameweka kijiji chao karibu na Lobokat Girls.
Some two people were killed. But the kind of slumber and the kind of the don't care attitude that the security apparatus, some security apparatus within there,